Baby, yeah.
Dark heat.
Mini fika kwaka. Nani bidi niseme. Nipo nipo, ne. Yeah. Pale ulipo, baby. Nipe location nisoke. Nije nikuwa, ne. Ikishindikana pasi. Nitumie video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka. Video kwa sata, mda ukipata. Nitafurahi nikikuona mwana data. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Ooh, angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. I miss you. I miss you, baby. Yeah. I could miss you by a day. Oh, yeah.
Yeah.
Utani utani waka una michezo unikosha. Fanya rudi upake unanitesha, baby. Wepo wako kwangu unanitosha. Baby, do you miss me? Yeah. Au mimi, baby, ukumisi daily. Yeah. Daily, daily, I'm so crazy. Yeah. For your love I'm crazy. Baby, nakumisi daily. Yeah. Daily, daily, I'm my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Ooh, angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. I miss you. Yeah. Nakumisi vibaya, damn.